Yeah. Romeo, Romeo.
Thank you.
Oh my God. kusele wedada andina wamanda ndifuna uthando lwakho qha andithi ndihappy ndibona amehlo akho agcwele nokonwaba qha yiz up kum lovey ndiza kulinda dada ndiza kulinda dada ndiza kulinda dada I'm listening happy.